Os a trap tagi pina tago cash. Ara cancela sila.
Two kids, baby.
Is that a boy first minute winner, but that's some real shit, nigga.
Yeah, kuna simba kuna yanga. Uko wapi? Una deti una danga. Uko wapi? Mama mwenye nyumba magimada. Sema upo wapi? Uko enjo nyingu bongela dada. Social media inakufanya ujone familia. Kisa unanifuatilia, unataka usema jua familia. Oh, social media sikufanya ujone familia. Kisa unanifuatilia, ya kukusifia unanipangia. Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.
I smoke two for my haters. Baby, my umbrella. I'm with the sexy Cinderella. She like to dance, she like to smoke. I tell her go low, she ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? She like to dance, she like to smoke. I tell you go low, you ask how low. Does your mama know, does your papa know? Hey, does your papa know? You
can social media. Sani bala na luna familia. Kisa nani fatiria.
Oh, habibi, habibi.
Kosa vyote usikose bando.
Ukijifanya mkaidi, mtoto idi.
Fanya vyote usikalie tango.
Weupo, weupo wapi, weupo. Weupo, weupo wapi, weupo.
Ngoma kali kutoka kwa DachiMsafi.com.